Marul, Marul, Salumis, I just am Nyam Tata, Nyam Shata,
Nyam Shata, Nyam Shata,
Ketile.
Ngizizwa njengembiyone, mina ngithola inkosazane, stofotofo same, ozalavi wame. Ngizizwa njengembiyone, mina ngithola inkosazane, stofotofo same, ozalavi wame. Bayajabule kaya, sithando same. Uyafuku muzi, muzi kababa. Bayajabule kaya, sithando same. Uyafuku muzi, muzi kababa.
Izoshoka thathwe makoti we. Uyabuzo mthetho thathwe yamthanda yini na. Shandela na mawala zingani, nangu makote zongena yebaleni. Lolusu ulo mkato, elo mshato. Ketile. Tashonge pimbo lami
we.
Au mshato ami.
Uthando lakho uyangibusisa, ngenze ngiqamba amanga angethi akekho ofana nawo. Ukuba khona kwakho mina kuyangibusisa, ngothumela abakhongi esisheni sibambe ikhoza. Mhlawumbe ngifune lutho ngamane ngilale kwikhoma. Please, cela sivele sibe ikhombo ne-confession iluze nisele ngenyongo. Bane-constipation vele amaqiniso mabe sibona vuka izondo. Hey, amabala mele acace, ngihamba nengelozi phela umakoti unguwethu. Makoti ungu wethu.
Izoshoka thathwe makoti we. Uyabuzo mthetho thathwe yamthanda yini. Shandela na mawala zingani, nangu makote zongena yebaleni. Lolusu ulo mkato, elo mshato. Ketile.